Roma fasduol didabol. So birabe am, ko to on don pela irin kude de, on gala hujja. To on kita ke wotbe, on kita to ko emon, ngam onon bo on don kuwa banamakbe. En andi, to alla hita ke huwan be kude man, kita mako gongduka. Kadi, to on peli wotbe, amma on don kuwa ko on pelata ha makbe, on tammi on kisan kita alla na. Malla on don jawo mbodenga mako manga e munyal mako. Alla don wonana on gam ha on tuba on lorto ha mako. Kadi on pamata dum na. Amma ko e mon chati. Berde mon don chalo tubugo. Banani on don chatina kita alla kebanka on der nyalade kita mako. Nyalade majum alla wanginan tikere mum e kita mum gongduka yeso yimbe fu. O warjoto ko moy deede kuude mum tiddinibe hugo boddum dabbitan be teddungal e daraja e duumare o hokkan be ngendam duumidam amma turtanobe mo salotobe gonga tokkotobe hallende o rufan tikkere mako saatunde fu do mabbe billare e bone ukkanto huobe kalludum fu aran yahudwen den yimbe ummatoje godde bo amma ko moy huwi boddum ko o yahudujo ko o lataaki yahudujo bo alla hokkan mo teddungal e daraja e jam ngam alla senindirta yimbe ummatoje anda tawreta mbadi hakke kambe be kalkan bila tawreta amma yahudu en andi tawreta be non fu be don mbada hakke kambe be hitetebe do tawreta goddo hebata yerdu e alla be nan go tawreta se be do tana go ka yimbe ummatoje ngala tawreta amma to be kuwi be munyo mabbe ko tawreta umrata nden kam be mbadani ko e mabbe tawreta ko nde kawanganai be bo umroje tawreta bindama der berde mabbe kuude mabbe don bangina dum numoji berde mabbe bo don bangina dum ngam saa ifere numoji mabbe ngullotobe saa ifere bo di cettotobe nyalade alla wadata kita do numoji yimbe sirriji dum fu dum wangan kanjum woni sedam kulinjila ka yesu almasihu umriyam wajugo kadi noy onon yahudu en jonta on don dara inde yahudu jo bana somore teddunde on don tukti tawreta on don mantoro kautal mon be alla on andi moyo mako ngam tawreta andini on hugo ko fotti on don tammi on poti dowugo yumbe e yainango majjube der nyibre on don elta fataabe on don jangina derke en bo fakat be tawreta mardon andal e gonga fu ngam majum on don elta wobbe amma on gejjiti eltugo ko e mon on don bi'a tawujju amma onon be ko e mon on don gujja on don bi'a tawat jenu amma onon be ko e mon on don jena on don ganya labbi amma on don gujja kuje der cuudi maaji on don juro ngam alla hokki on tawreta amma on don jawnamo be lutugo tawreta bana ko winda
ngam dalila modon onon yahudu en ummatoje godde don kallina inde alla
ko julnol mon bonafata on sonaton do tanake tawreta amma to on luti tawreta julnol mon lata kemere on potan kalkal bebe julnaki kadi to goddo mo julnaki do tanake umroje tawreta alla larata mo bana julni do na ngam majum yimbe iwbe ha ummatoje de julnaki do an on kita on mari tawreta bindaka der deftere on don julno bo be majum fu on don luta tawreta kambe be julnaki amma be don do tano tawreta lati do yawdujo gal yasitan alla limatamo der yimbe mudum sei lati do yahudujo ha der bernde mudum julnido ha bandu tan lataaki yahudujo be gonga sei julnido ha bernde julnol gonga won gol latoto be ruu alla na be umrore deftere yahudujo gonga jo dabbata mantore mum ha yimbe sei ha alla tan